No money, no problem. Wezi kuzenti mia Rolex. Bula mogu mpinyo, kuna kuwala kwali kwa danyo. No money, no problem. Wezi kuzenti mia Rolex. Bula mogu mpinyo, kuna kuwala kwali kwa danyo. Tutambula mubizimbe, sivya fena yate tushopinga. Tuvimbanga, na waka studetinga. Sambala lebo, kuwana kula lebo, atisikula na bad days. Nzi sivira na bad days. Bully do not give about things.
I live in my life, nothing to worry. Bully chena sabani wazaka tonayamba. I'm living in